Wanasema nini imani yawa? Malebo. Munasema malebo. Malebo amefanya nini? Malebo. Okay, okay, okay.
Dabo, watu wanashanga malebo ndio nini?
Kuna wimbo ya malebo.
Oh.
Ndio.
Pande hii bado.
Wana insist. Wanasema hiyo ni old school, haiwezi kosa kwa hiyo first set.
So Karura Voices. Are you ready for malebo?
Let me put you on the spot. Let me see what you can do when you're put on the spot. Wacha nione kama muta sound vizuri kama venye mmefanya.
Dance ya kanisa. With a smile on your face. Nina huzuni roni mimi simbi nari. Namuliria marebo amekata kuoko. Ni nyingi nilizo imba nikimuonya marebo. Bado haja badilika sasa simbi naria.
Marebo, 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 marebo.
Everybody go!
Marebo, marebo.
Nina huzuni rohoni mimi simbi nalia. Namuliria marebo amekata kuoko. Ni nyingi nilizo imba nikimuonya marebo. Bado haja badilika sasa simbi nalia. Let's go!
Marebo, marebo.
Come on revolution, come on!
Marebo, marebo.
Yeye ni wangu rafiki tulie soma pamoja. Michezo za utoto ni tulizicheza pamoja. Sasa ni watu wazima na mimi nimeukoka. Marebo ni kimwambia yeye anaruka kimanga.
Hey! Marebo, marebo.
Come on!
Marebo, marebo.
Nataka tumuite.
Marebo.